Chuma
Country.
Chuma ndakaze.
Baby yo no nuze kubifata phone so ishori iri hafi irakora showing tsange ngafungiye zone urabizi ko na myaka ijana uzamara kwisuka ibitsa amadara ibi nibyitwa gusara kututse imbere ugifite amagara mubwiye ko nta gikweneganya atangiye kwifusha nsaba nimero akeka ko mfite dinero kandi ntagazi ko ningenge dinero muhate bibero n'ingarama yero one time two time angwira mogero papa drip muhindero muhungu ni kebo sifeho urakaza neza mu karwa kabihaye karibu dore n'ibiro ndagansuye wanzonzi zanzonzi wanzonzi
Watoto muko poa, watoto muko sawa. Amasoni yibiki bajama, ugwego gwa hashitse bisa mutama. Kavute tekereza, pore pore kimya kimya mwese shengerera. Eha mata kumata, shira mumutuzo wibagiri bibazo. My God, pussy 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 muri boate. Mina tatenga bo kuri stage ha harahi ha harahi sinya moto yi hamagare mbega tubi hehe jaga jaga la nyokuseka wa udeona kwa kuba babe bange pesa 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 ubikoro ubikoro bigoye bikora abagoro ubinga cewe ndakaze
urakaza neza mu karwa kabi hayi karibu dore nini ndakatsuye
wanzonzi zanzonzi wanzonzi
Oleg.